denhousenambio.com.
It's original and straight from Malaysia.
We beats go crazy.
You never loved me before, why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi wataku beba. Mweza kumimba mesha beba. Ishalo suna tagi posu kuleba. Nariki fupisha fungua mpya kurasa. Ila bado nakumbuka ulivo nyanya sana. Zakona ni takasa. Tuongea kwa simu ya natari sa. Ask my neighbor, neighbor.
Kashaiwe, nari sambili la sana. Kateiwe, kashamuwe, mwina mwande nina wabana. Kumbamberwe, kumbambarupa. Yeah. Welu welu, amali funda. Mwana wa mucheshu watekanya. Haranteka na panshinga na rufyanya. She's so, so beautiful, I can get my life for now. Nilangize kwa kuna winga chila yena.
Kale mpanya wadya inena na wabika pesa. Apakula na pose valisena. Nangulani jojo waleta. Sininga bweze po Teti tivo mbe. Pantu tafya wameiwe. Kumkala nawe. Sininga bweze. Nangulani jojo waleta. Sininga bweze po Teti tivo mbe. Ali mweliwe.
Kudumanji wabweransu gufuna chani kwa ine. It's been long, I moved on. Now you back where you just saw. Chonde mundi siya neva. Usavu digi sindi magu lota. Let me be sindi magu soa. Iwe don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu oda. Oh my baby, ama ndikwa nira. Such a sweet lady. My new baby, sakonda milandu. Nkazi wakaridwe.
Antutafya wameiwe. Kumkala nawe. Sininga bweze. Nangulani jojo waleta. Sininga bweze po Teti tivo mbe. Pantu tafya wameiwe. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangulani jojo waleta.
Sininga bweze po Teti tivo mbe. Numa mwane kwa na wane lila lila nde smila. Iti love ya ku China. It's original and straight from Malaria.